ukwethuka kuyizinto eziphatheka ezenzakayo empilweni. Futhi uma kuyithe esincofwayo, sithukwa, kumnandi. Kuyazwela ngithi. Futhi kuba nento ngaphakathi kithi esenza sifuna ukubuyisela amagabadi. Kodwa lapho kanye kuyindawo yengozi. Angikubingelele, ngiphinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo Bethi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Kungancika kutheni uhlobolweni lomuntu. Enye indlela komunye ukuthi uyayafuna ukubuyisela ngembabazane empama. Mhlawumbe kwenza khona lapho enkundleni kusashisa. Kumbe uvana nosomaqhinga uSathane. Ucinga ithuba elihle lokuyiphindiselela esekhohlwe lomuntu. Wena wabona inja evese ikhetha umuntu oyedwa behlezi bebaningi abantu beqhethile emseleni endlini iphume nayo iqhubu. Abanye bavese bona bayimboze wena wabona ufudo lungene egobolondweni lwalo ngenxa yovalo. Qede bananele imjunju yokulimala abakutholile. Noma ngaba yikuphi kodwa uma ugcina uhlobo lokudina onjalo enhlizweni yakho usengozini. Ngoba awuyiboni izinto ngokucacile. Usawa waqaphela ukuthi awukwazi ukubona isithunzi sakhe emanzini abilayo ngokundlela yencemishi. Awukwazi ukubona iqiniso kubile ukudinwa enhlizweni yakho. Kusesikhathini kuphela khona amanzi ezolile okwazi ukuthi kukhanye kucace ukuthi ba. Ingakho kwenza izinto ngentukuthelo kuyingozi embi. Izaga 19 verse 11. Ukuhlakanipha komuntu kubambezela intukuthelo yakhe. Kuludumo lwakhe ukudlula esiphambe kweni. UNkulunkulu akushola ngokuthi ngokujiya ekwehlelweni zehlo sikwazi ukukhula ekwazini ukubekezelela ukuthuwa. Manje lana akakhulumi ngohlobo lokubekezela lokhu okwenzeka ngesikhathi usalula isikhathi uhlele kuyiphindisela qha. Futhi hayi lokuba ube umata ukuba isisulu qha. Ukhuluma ngokubekezela komNkulunkulu. Futhi ekuqhubekeni sihamba ngenhlakanipho kaNkulunkulu ngisho nasemzimeni. Kodwa kusikhathi sinye sikwazi ukuqina kakhulu kunakuqala. Futhi ngesikhathi sikhule eqineni kusikhathi sinye sikhule kwazini ukuziba ukuthukwa singakunaki. Nansi ifunjwe ngokuba ibekiwe. Vumela umoya ongcwele le nkulumo ayibhale enhlizweni yakho. Ukuhlakanipha komuntu kubambezela intukuthelo yakhe. Kuludumo lwakhe ukudlula esiphambe kweni. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Ukuyithola le devotion yeFresh insuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077.